Mazimu mwana susenyo kunuma kiba muri anja kwekole chichamu
abavuka batawasanga bana bangu mkwate mpola temumaraga parawe mutyo empisa z'obuwangwa buli wantu zeuka nene isade tunyefana ya kwebuze nga nyo muntu gwasibe bimufako katonda bakuchanga chanisi wandikwa kumukazi mudana kufukira omutego ebyomukwano ne mubyeguma waliwo n'obulombolombo ebufukira obukambwe mawanga manji awatazanyirwa kwekale mbikulira ntya mukomutabali amakute nedda nedda temunayiza sinakuzanya namukamwana chanisi
tata kumakyalumu
enkola y'abamu yansooka nze njewaze
omuzukulu omwaddeyo
abamu yegwasinga gwe abanayiza
katonda wange ndi kuki
mugende mugende tukoye nawana abagwenyufu
omwana wange yanumye
nanga nyiza nnyo okujja ne mumpe mulabwe mutyo
abalyesiina kyakkola